sinina wa kungangana kupa sina haja ya kupa ukina muru ningoje samimi nina wa kungangana kuwai sina haja ya kuwai mana uliniweka nije kutimiza pendo lako mengine ni ziada. Cause I know you broke me, coming to fulfilling only your love, mengine ni ziada. Mana hata nje kuwekiza mwanga wangu tu hauna ta thamani.
Peke yangu,
usiniache baba.
Peke yangu,
baba oh.
Peke yangu,
ila usiniache peke yangu.
Peke yangu,
hey yelele.
Peke yangu,
usiniache baba.
Peke yangu,
hey, ila usiniache baba. Taviwete nifanya watembe. Father, hey, you can't allow me to get lost. Cause even the blind ones,
you enable them to see.
Mana kabla sija kujua, linilinda nikiugua. Kwenye mvua, kwenye jua, huruma yako. Mara nyingi nakosea, unasamehe narudia. Baba mimi nategemea huruma zako. Mana uliniweka nije kutimiza pendo lako, mengine ni ziada. Cause I know you brought me, coming to
Mixing Doctor.